Urban Playboy.
Are you up, guy?
AOTJ.
PC Fit Sonny Magina. Real vibes.
It's TJ. So, we are moving in for what young Java don't get it. Pomoquano, such as it. Baby, you don't put to choose them better. Thanks so cool about baby. Or even woman, they want them.
Baby wa mtawana, kuja mnyoma, auli wambwa, wama, auli wa mtawana, daba kupata kwa mkubembwa, ayu okwe.
Nika ya mnyarwanda, akunyoma ba wambwa, buti ya katawana, oya kunyoma ba wambwa.
Never seen it, this kind of beauty. Kalina ne face and nonji. Akula magulu ne booty. Ewa balala mbela nona yoji. Topilingi sebi na liafe. Kasika vivyo nyenya mwana wafe. Jagala ku weekend oje. Tulie life tutule tulate.
So kulia marumu velemba. Wajange java nongendera. Pumu kwano si chazelera. Baby jira kwa tuchuse mbela. Fika ya mnyarwanda. Akunyoma ba wambwa, buti ya katawana, oya kunyoma ba wambwa.
Say, baby wa mtawana, buja mnyoma, oli wambwa, wama, oli wa mtawana. Daba kupata konku bembwa, are you okay?
The world ingamba, timu kwano limada, tuitabe nganda, njagala mkuwela kumuganda. Baby city, city, oli movie. I can feel it
Ilengela kwa mami Kanyirira vya koka bambi Tekalina buzibu na muntu wambi Abalala beba kasokeleza My mami, mami
Sika ya mnyarwanda Akunyoma ba wambwa Buti ya katawana Oya kunyoma ba wambwa
Say, baby wa mtawana Buja mnyoma, oli wambwa Wama, oli wa mtawana Daba kupata konku bembwa